Maka yandi Enkwela yandi Emwe ona ishiba Emwe uwandi Emaka yandi Enkwela yandi Emwe ona ishiba Ubu kumbinga nyubwa mupashi Lolu selwa kwe Finga bane fue Ile lono muya ya ya pe Kambiga mogu fipash Me walubulwa Nogu totela Pabusuma Waba mupashi Nasangu mwe Nasangu luse Nasangu bumi Mulu yule sanazu Kamo shase ebu miwandi
Ebu miwandi
Ebu miwandi
Emakayandi Echumo chandi
Ekafye
Emwe ona ishiba
Lesa ebu miwandi
Ebu miwandi
Emakayandi
Echumo chandi
Eka
emwe ona ishiba
Napoye chinso chandi Kuli imwe vamushilo Natila muli vamushilo Muli vamushilo Uyayayapke Muli vamushilo Muli vamushilo Muli vamushilo 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 Ichukuku chenu Nolu selwenu Fitubake Yosefiel, Yosefiel Pansu suavangeluba Yili balula loku bonsa Tapari efyo tuaba Uguabula iwe vamu pashi We meishi ya mumini we We mule mfwe usumani we Tutapirishe, tutapirishe Tatua kabonse na karia
Hebu miwandi Emaka yandi Echubo chandi Emwe ona ishiba Niwe tata Unkosha yosenga nanaka Umpele subilo Inde yosenga nanaka Kachema wandi Chebo sawondi musuma
Luriana ponenwa na mafia na masanswa ya pusana pusana enkonto yandi Yesu echubo chandi Yesu
enkosho kulibo sabari na mafia
Echubo chandi emwe ona ishiba Emu miwandi emaka yandi Echubo chandi emwe ona ishiba
Natata kubukote atile Wana wandi ikale ni mieveko Pano chalo twa ikala Pave shila shibidi Imo ya kumusenda Yesu No kumuwesha pa musalaba Mukupitila mumichitile yenu Nemiendele yenu Lelo kwa venshile ya chividi imoneke yakwasa kumenso ya bantu lelo kumpera yaiko wabo bunonshi bwape munese kwa pali lelo mairo ukasekelela na iwe na bangeli kumulu muyaya ya pe
hebu mimwandi hema kayandi echuwa chandi hemwe ona ishiba hemu miwandi hema kayandi echuwa chandi hemwe ona ishiba.